radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Nyer sappo ɗiɗi lewru avril jeena jamre ƴaɓɓirima Slimay sappo ɗiɗi dow luumo kuriyan saha juttinonoɗo kabaruji ɗo yumor way golo kanko noddirteɗo Mamadou Watara wonto ɓoggi jamɗe to caggal ko ñaw coronavirus o wondi heɓude sembe kasenle leydi meɗen ɗi laamoɓe gaɗi batu juujuure aljumar ƴaɓɓinonde ɓe kolliti ɗati kesi jaltinama dow hen fa pewte ɗiɗo tiɗallaji yeruji seeɗa hewdi e lewru ramadan ndu hollitindiwille luumoji bamako ɗi kañe ko nandi e muɗum fo coggu kuɗɗeɗe anni gondi e gabbude tawede wide laamu o sakkiki coggu kuɗɗe goɗɗan to foti gabbine e leydi meɗen ndi furlo min diltini microji amen ɗi wattu joni hono kabaru cowoje ɗe gori ley leydi meɗen ndi ɗum woni inɗe goɗɗe ka soso inde wonde jokkine warde dow hen o gara famtade ɗum e journal ngal ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo betani ɗi bisimilla moɗon e heɓade hono tiɗallaji ñaw coronavirus o wori ley leydi meɗen ndi hollitinde wiide ko yimɓele hewɓe oɗo ñaw yiya e muɗumen laamu o waɗi batu juujuure le aljumaari ƴaɓɓinonde ɗo bomo koɗo le oɗo batu ɓe kolliti ɗati kewɗe garta yaltinede dow hen fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi
leyɗin dabareji an hen haɗugol yimɓe hortinde ko ɓuuri capanɗe joyo ley nokku goto uddugol nokkuje yewtereji ƴiwde sappo yaade noga e joyi lewru avril ndu gouvernement ɓami dabareji ɗo hadde yambereji kañe kawrite ley balɗe sappo e joyi laamu o ɓami dabareji goɗɗi hono daranagol ko yaawi pisugol vaccin sakkugol ñaw coronavirus o timmode gouvernement holliti wiide daranoto hokkugol ko yaawi du masque ngaji ɗi dabareji ngalana cuuɗi l'école kañum keddoto ana udditi misideji kañe e luumoji kañe du dabareji ɗi ngalana ɗum ɓen caggal goɗɗi kollita wiyeede ɗiɓa mamaɗum tabugol majji yaaka ley cakkite yontere nde fayso tawa yambereji fina tawa won bantinaɗi nokkuji yewtereji gatta kay ana keddi ana udditi mbecintinde wiide joni woni laabi tati ko laamunkoɓe leydi meɗen ndi ɓammi ɗi dabareji illa ñaw coronavirus o na ley leydi men ndi ley lewru mars hitande 2020 ɗi dabareji ana ɓame wattu fuu sini ñaw coronavirus o ɓeydeke heɓude sembe ñande asawere sappo lewru avril ndu mali limte yimɓe ujunaji sappo e goho e temere jeɗɗon e jeeyonɓe ñaw covid-19 o nangi temen nayo e joyo woni ƴiwɓe
ɗati jaltinaɗo ñalawma hanndi ɗi ana keƴana fa oɗo ñewtede ley leydi meɗen ndi yoga e andanɓe kabaru gueƴi ñaw o kay kollitir so ni ɗiɗo ɗati tabama dañaw ko ɓoyti e ñaw o keɗɗemo kanko professeur yakouba tolo bayo gollo hôpital pongier ɗo bamo koɗo holliti wi ɗiɗo ɗati kani taɓede wattu joni o keɗɗen komo sifirdo hen do faccetago Ousmane Niali Boudi
on peut faire la déduction facilement
miɗen mbawi famande ɗum no yaafiri miɗe andi hoɗum woni sababuji ɓeydagol adadu yimɓe ñawɓe dabiriji tekkuɗi hani ɓamede eɗi mbawi sakkade waytagol ñaw o ga goɗɗum ko ɓuuri ɗum fuu ana hani waɗede kina yimɓe ɓe teddina ɗiɗo dabiriji ko heewi hakkunde ɓiɓe leydi mali fuu wona kooliɓe ñaw o ɗo kam mi ɓettike ɗum kina laamu leydi ndi daro darde muɗum wajinbina yimɓeɓe teddina dabiriji ɗi so wona ɗum komin tawtita ko heɓataki oɗo andi won dabiriji tekkuɗi ɓurɗi ɗi amen ɗi ɓama le leyɗo yogaje ɗiɗo dabiriji hoore so teddinama hono no wirani joɓaɓuji tewteteɗi to ñaw o no wordi yarde kan e waytagol makko andete
on keeɓi famuyo ɗum Aliou Cissé noon ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓdi ɗum dow beme amen ande to kañe page Facebook e compte Twitter studio tamani hollitindiwiɗi yambereji kewɗi anniɗi fa garɗo bamo koɗo le cakkiti yontere nde ɗiɗo yambereji bontirnama caggal ko ñaw coronavirus o famta iɗum wondi heɓude sembe ley leydi meɗen ndi kamɓe huminiɓe kabaru fina tawaji ɗiɓe mbi ɗiɗo tiɗalaji mawɗi du n jottikkiɓe fa keɓen famtare keɗɗen Aliou Cissé
fedde noddirtene fédération des artistes du mali ka holliti wiide o gona jaɓonɗo ɗiɗo dabiriji ɗe wi laamiɗo fedde fedema adama trawle gouvernement leydi ndi ana hani ƴewtade ɗati ɗe o ɓami le haaɓo ñaw covid-19 o so jam ɓiɓe leydi mali fo yiɗi e juuɗe amin ka ɓe milaki fay seeɗa inde tan woni koɓe tewtata so kammar cellal yimɓe fuu wonno eɓe kanno ɓamde dabiriji faɓe udda nokkule to julde watte koɗum saabi e udda e luumoji ɗi ɗum ka ɓe ngala hoore muɗum fey abbara ɗum waɗaka so ɓande hande yaade janggo adadu ñawɓe ɓeydike min tewti andude hoɗum saabi ɗum na hoɗum fuu woni dabiriji ɗiɓe ɓami faɓe paabo ɓeɗo yimɓe fanɗi fuu woni wallude ɓe so gonga o ɗum ka ana yoppa yimɓeɓe wadde murtere ɗiɗo dabiriji ka juhi sanne kanko Ousmane Bari horejo festival duppugol tew oɗo golle fina tawa kannoɗo wadde nde timmoɗo yontere nde bantama kutteje muɗum ana mawni sanne juuɗe makko dun joji kan sanni mi anda fu hodun bawmi wadde tiagal ko ittumi dido jawdi fu mi famata fe golle gouvernement ko oni mo jogi tidalla e famagol yimbe la finatawa edo yimbe tinagol muduni wadde so ebe mbawi wadde golleji ma e faham bamure hono sidi do dabereji ana moji sanni gaso hono sidi dabereji ana bame fu ebe kani tonade hakkille yimbe yogabe mi anda fu hodun hadibe bamure dido dabereji alanni dun lattono sababu e juude bedo yimbe yottinde golleji dibe gondino wadde di so gonga dun ka wana hunde ko hanti John won ko itati gouvernement leedi malindi ana bama dabereji yalla na hada waita gol nyaw covid-19 o leedi ni gay wi yimbe la tay ko tobe gouvernement leedi ana hani bamde dabereji bawdu waludem mo haybude dabereji di o hollitidi so jiddo hebude jawbu ngaji kantidi
do kabaruji de puddato do mi halni hono cioggu kudde den gonde nga berdile leedi mi den di e ruji certain hedde lew ramadan dur dum wadi hono wowirino be kolitude cioggu sukkor fa yotti on nebantigaaje kany e cioggu maaro e cioggu buru fu buytaay hono ko laamo yamiri be tinno fa be ngabbina di do cioggoji ko kambe dum wono jaagotobe wombe leedi di be mbibe baawa hono sottude cioggu mo laamo o wiino yimbe nawtortobe don gonde hollude mettiji muude en ali sisi
do lumo suguni kura chomotobe ka holiti wiide taykaaki fey wuyta gol cioggoji di so wana sikaro mu kilo mudu sotete temdere sefa cioggoji kulleji keddiide ka fu wana wondi beedaade
momal waga biolo vlay ambe ko
kulcino wiide maro bul chapan jit sefa sotete mi fu mi belti kan fa fala nyala mo mo ngoni hande o maro bu temdere nyakuri bu noga sefa sotete sikaro ka bu temdere sefa sotete buruni warti e bu debbe sapo sefa neban litri mudu teme di nyakuri bu debbe sotete do amen do bu teme didi sefa be bino cioggoji di buite ka fe hunde buitaaki so cioggo o buitaaji mena miskina en be ka tampina men sami lumo medin fayeto tumi koro bugu na misra jeyo be ka holiti wiide cioggoji di horebe leedi ni hokkidi ngana teddinteedi le wima be kina kaakiji di minoketeedi cioggoji mudu buito ta fu bidon neba uina didi e teme jetti sefa so dami so mi sotta uina didi teme jetti e bu debbe sapo sefa mudun teme didi nyakudi bu debbe sefa mi jeyeto wala fu mum jihi tafu mi andana dum fay wala fu nana do gouvernement tay ko to dum mum jihi tafu kilo sikaro bu temdere nyakudi bu sapo sefa jeyami dum marongo kilo mudun temdere nyakudi bu noga sefa kilo sikaro temdere sefa marongo ka anati o yeetele lumo ngo ko fu no hebirte bidi no mi kibirta dum no mi chotirta dum maro kilo mudun bu chapan je e joyi sefa mi chito den wiide gotel le lumoji yimi jehidi fu jeyobe holiti wiide wala fu taykotodo fedde mo noddirta DNCCC mum jihi yo fami anda hodun sabi dum min gadi ko min bayi fu yalla mere keba horebe lambe fedde ne nga imadraji di wala fu ko hokki
do kabaruji di puddat do mi halni onon kabaru cowoje leledi meden di dum woni yimbele indirtebe inde godde kasel so mbi Umar wobbe no dira dum baru so be mbi Musa wobbe no dira dum Bala so mbi Ibrahim wobbe no dira dum Sori so mbi Mahamadu lebaler leedi ndi wobbe no dira dum Seiba kanya konande mudum hodo wadi so be kokke de do inde hodo fu woni ko dum holliti tafa kebe famtare fande kedden Ali Sisi
e juude dunke andanbe fina tawa yogabe indeji di ko heewe mudum fu e arabu iwi na e dina alislama ko dum bili na indeji di du won yodi europe won majjidu uitaadi honon yaaya nyaare jangino halan ko holiti wiiden
kubuti kane musa e
inde yudo dingi alquran bala inde kizani agati yaare kama ambe ma sara be ame indi sukabe me inde isama ko nabi musa bala e dina heba yibbe wobbe du wonto nubirobe isa nabi nabi arab
tonale me isa de ka kuma bugon nabi illa
ukura yoko
nabi
la
isa me fosa
mobe isa ti isa nabi ro kuma sunan
men kadi mogo yoko sebe onna nani oye
o do dunke andando kabaruji fina tawa ka holi ti wiide ana nim city ko indeji fina tawa hono nyele zana kan ko nande mudu wondi majjude indeji yudi lede sella wondi hegude sambe do majji
anga la dala to mun
fina tawa din jogi no amanko no dira no di fu mo fu ana andi so tawi ko gorko woni bitto hono futi ina mako latto so tawi ko bitto arande ina mako ede andi sabi inde mako so tawi kanko woni bingi tido bari ina mako di ala wawu andude di tido inde woni tumi keji ni bangi so mi bangi inde wadde mawli no dirale si ina tati faiso inde di ala nandi di nganda lewi oro dunki andando kabaruji fina tawa ko hewe yimbebe fu indeji di no dirtedi indeji iwdi lele sella indeji uitadi di fana mudu andi anda ka fe no sabe hebugol sembe fina tawa lede sel ga bedo yimbe nodirde dum indeji goddi di gana indeji iude fina tawa ame tordata dum en fe du woni ko onim city
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
Sekram ne jelo ne le réseau ngadi me ndi he jaranto gawoto be kollitidi ngindi ndi noddata man jouer Seyman edum le cercle gaw yama tumu matale o don nokko don sumi kala ko be jogi ton fu non holitira wiite ndarton da on songo do yibe le joyna kabode kany en nani le nokko non dotter kunga edum wo iri an songo ko yata kilunga sappo joyi dum le commune bura be joyel kabode wonbe be ndari faabe ciuta ton gorko goto wakande be ndari faabe ciuta monde bingel makko diwel kanyu ikki ton ndarti faaba muya gorko be keba du ya bingel tewingel be utti yite fewtude muto jabe de kebi du pusal wattu jonan leddi sud do motoro an songo garanti min ren fa kuriyan sabe ko liti wiide neddo goto dum won suko jokole goto non biiriten to kuriyan sato aswer jabe non do yihi nanoti lumo ngorko yibe ala joen kaborde di don kany en gari do makko so ko liti wiide o nyifa radio makko do majjon ko pamray so utti yite nge fewtude e makko jabe dum wadi yeso jamare wonno retonde fo holli tangede on do wakkati furdu kambe ngabbe o do bonanda neddo mabbe goto parmi li hen an hakkuno gurna e mayde mo bari o kay eden duo yo to buran do gayo lan do hokku yimbe le makko do yarrade allah ciuko mo acci woni tinu do karten beta hande do kabaruji meden limin jooti on sanne hedaade heddo jamma ka fande fande e fi'ino kono andirdo no do e sedde yotere meden de ana wodi wassalam